viti, wasalimu ndugu na baba, wanirumie, mwenzao mimi niko city, na waeleze minaka, wanipangie, huku mjini siku fiti, wasidanganywe na jina, mji wa mawe, kila kitu ni shilingi, mwisho wa mwaka minaka, wasidhanie, nimekuwa toto jiji, dada naye mpeha, yazingatie, masomo ndio msingi, huku hakuna kulima, mwakikishie, magorofa ndizo nyingi, yasidanganywe na mama, atajutia, huku hakuna kitu easy, wambie niko fine, wambie wasimaiti aya, wambie niko down, wanipe time, pia mimi niwe fiti, wambie niko fine. Fika kijijini, wambie niko fine. Wambie wasimaiti aya, wambie niko down. Niko nipe time, pia mimi niwe fiti. Wambie niko fine. Wambie wasimaiti aya, wambie niko down. Niko nipe time, pia mimi niwe fiti. Kila moja mpe hai, mpe hai. Kila moja mpe hai, aya. Kila moja mpe hai, mpe hai. Wambie, mandao mimi city. Kula za kichwa, sina asilani. Lishe na loduni, lepe hata sina. Mama, 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 mama yangu. Ukimona dada, utama mkua. Na yule ndugu swale, salamu aleku. Kijijini, wambie niko fine. Wambie wasimaiti aya, wambie niko down. Niko nipe time, pia mimi niwe fiti. Wambie niko fine. Wambie wasimaiti aya, wambie niko down. Niko nipe time, pia mimi niwe fiti. Kila moja mpe hai, mpe hai. Kila moja mpe hai, aya. Kila moja mpe hai, mpe hai. Wambie, mandao mimi city. Ukifika kijijini,